Wishenge,
wishenge,
wimtana kaphindangene,
wimtana kaphindangene, bakuphethe kanjalo emasulweni, ngubani emhlabeni wenu busiphethe kahle.
Ngithi wishenge,
wishenge,
wimtana kaphindangene,
wimtana kaphindangene, bakuphethe kanjalo emasulweni. Ngoba lemhlabeni wenu busiphethe kahle.
Mina ngizobhala incwadi encane.
Ngizobhala incwadi encane ngiyibhalele emazulwini. Ngicela ubaba umdali akuphathe kahle njengeqanda. Akunakekele akubeke esihlalweni samakhosi. Ngoba lemhlabeni wenu busiphethe kahle.
Wishenge,
wishenge,
yeah, wemtana kaphindangene,
wemtana kaphindangene, bakuphethe kanjalo emasulweni, ngoba lemhlabeni wenu busiphethe kahle.
Zobhala incwadi encane,
zobhala incwadi encane ngiyibhalele emasulweni, ngicela ubaba umdali akuphathe kahle njengeqanda. Akunakekele akubeke esihlalweni samakhosi, ngoba lemhlabeni wenu busiphethe kahle.
Wathintuzu,
wathintuzu, wathintu godone bongo, wathintuzu,
wathintuzu,
wathintuzu, wathintu godone bongo, wathintuzu,
wathintuzu,
wathintuzu, wathintu godone bongo, wathintuzu.
Wawo umthando mdumnyama webtheleze.
Wawo umthando mdumnyama webtheleze.
Ngishizinse zwema hostel singangifakasela.
Ngishizinse zwema hostel singangifakasela.
Wawo umthando mdumnyama webtheleze.
Wawo umthando mdumnyama webtheleze.
Ngishizinse zwema hostel singangifakasela.
Ngishizinsizwe mahoste singangifakasela.
Wawo umthando mdumnyama webtheleze.
Wawo umthando mdumnyama webtheleze.
Ngishizinsizwe mahoste singangifakasela.
Ngishizinsizwe mahoste singangifakasela.
Wawo umthando mdumnyama webtheleze.
Wawo umthando mdumnyama webtheleze.
Ngishizinse zwema hostel singangifakazela.
Ngishizinse zwema hostel singangifakazela.
Wawo umthando mdumnyama webtheleze.
Wawo umthando mdumnyama webtheleze.
Ngishizinse zwema hostel singangifakazela.
Ngishizinse zwema hostel singangifakazela.